breaking news out of Nairobi, Kenya, where
demonstration by people angry over planned tax hikes has turned deadly.
He's a
Grandmaster.
The sound of gunfire echoing through the streets of Nairobi.
Five people are reported dead.
Protesters have managed to access parliament buildings.
We don't care, you guys. You must go. Kwamba.
Niko riko na ngoja galaita. Deliri dona beba mafaita. Ongeringo na kuja na die hard. Pizo nilito na niko na supply. Nikipita na nitasalasa. Palibesha au nitasalasa. Huyo pasta na penda lazana. Lipata sadaka kachenjiki diet.
June 25th.
Alikuwa na turn 26 on June 25th. June 25th, night park, mweka 6 feet deep. Wakidi wangapi, wakidi nanapi, wazazi kidnap. Mama mboga na lia na choke. Boda boda na semu na joke. Hidi manga mekuja kurock. Rada ni dati hanifa na pork. Ibrahim Traoré gola bado uniform. June 25th, Commander Unicorn.
Kenya experienced an unprecedented attack by a group of organized criminals.
Wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi, ati vijana wafanye fujo Kenya, tutawakomesha.
24 people dead. Your Excellency, do you have blood on your hands?
I have no blood on my hands.
12-year-old took 8 bullets. What did you tell the mother of that boy?
That boy is alive, right?
Jenzi kuwapeleka na rada, siti mocha kutuja za pamba. Kina Rex kweki wala wama, chungu ya mwana kuzikuwa na mama. Hizo riso zinaga maana, makanisi wa kupigwa bahasha. Kura next bado watasimama, wa Kristo bila msalaba. Religion ya jaba, nikikufa nitaenda kwa baba. Kuliza father mbona baba ajaenda kwa baba. Cheki kipara, nyele alinyolewa vibaya. Sendi kwa baba, sipendi matanga, mniache na manga. Don't you look king. God be the 27 banner, he will vote to the fleet. June 25th. Then 25th, while it open like a 6 feet.
We do not want this. And we're here to tell you guys that we're tired. Next come up, MPs waki vote yes to now recall.
Young Kenyans who are demonstrating for their rights. They're demonstrating with flags and banners. They're being tear gassed.
Peaceful demonstration when you're a couple of barons, don't have to go back to Lisa, so you're not going to go to Yaga. What is it for Dunia Gadi?
To Giamba Serikaria, to Bana Ruto, Tafadari, to Rudishia, we mutoto, not to Messaman, sorry, come on, Mekosea.